Zote na uya nakula zake ya fifite oke kale fote kolanganze we megetele sente unobula mbulinga chivana mumusana waku fukirira fukiririra we yasiri akela yasikela zinoga zikondela ziruma asitukane yekinira muna kumakina na wakaire mwangu waku koga ya kwezi kutakanya tochevuma tule tule zote nyingine tutapata kesho katikola kola funa posifuna tewerumia pamochi kuntazukuka ulio kuza kutuyanya ule nyama sikambula unataye chano kola leo tule zote gaya sete pesa tule tule zote kona dansi cheza tule 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 sete enjoy your money money. Shorty, shorty. So choose to be happy every night and day. Oh, pesa ni tam, tam, tam. Yadofunye yo sam, sam. Call all your friends to come. Tichanga mushe dandam. Otava na vano na chochicham. Obera tiwebo wa. Wano mkumira mnyumira mudigida muwala jika mnye nya nye nyamu. Mwenzangu kumbuka kutafutala kila ukiamuka. Binyaji utanunua adina shikada wata kutambua. Laba fesa susumbuka, weno kala busoka kambuka. Laba yoka zemi mwara chitolia, ogenda kukua. Gaya sete pesa, tuye tuye tule tule zote. Kona dansi cheza, tuye tuye tule sete. Enjoy your money money, hey! Life is a shorty shorty. So choose to be happy every night and day. Enjoy your money. Kila siku inapopita, hey, hey. Nivona kifo kina songa, hey, 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 hey. Kula unazo pata maisha naisha, echokulia techimpita kumumuanga chiyoya. Tere kereza vichime valinze wano kunyaga. Meketa meketa kopungege na akayocha kanyama. Every day don't miss it, I enjoy my money. Money, 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 money. Sento ligenda na meka muko fini. Sibo mutimo funa kuwala wachi. Kusente zo jiranga norumako. Olumbe rutaiza nobukodyo. Zokwe kaziri gabano balabebo. Kweba kusibye mainja na nkokoto. Kale no jiranga noliako. Teziwera neboso komera dodo. Gaya nusu kolanga nze ebi ncha tunavira bankera. Gaya sete pesa, tuye tuye tule tule zote. Kona dansi cheza, tuye tuye tule sete. Enjoy your money money, hey! Life is a shorty shorty. So choose to be happy every night and day. Kila siku inapopita, tuye tuye tule tule zote. Nivona kifo kina songa, tuye tuye tule tule sete.
Double kick, ya ready,
hey! So choose to be happy every night and day.